sebugqwayibeni zama ngazo zonke indlela ndiphume ndilindo yelelo dakeni zama unyuka ndiyandisehlela kho ndi-easy ndisemadabini ubuthongo buhle mabhayini it's money problems akho progress not iphokelwe ngilayini baba unveli songs bali sibali ngam ziti stay strong uzungafani nam wish I could live long imagine ngicine nam dala kunyamela isithonga luza bangani bam ekuse azikhiphi kwenze kandoni amilulana ndiwuboni andinantoni nibala ngengomso nelanga ngathi alithoni aphethe izinto amavela goli mnanzokodwa ukanantoni ekuse indlala indywala itrapa kucaba ndisikarela igold ekapa kuhlanga amine-wrong place caba system yalaphi andikhaba ngoba nam engubo ndiyasikhaba andibona umbuzo ndiyasapha kusenda nale mpilo yandisrafa andityhafe imizamo yemandisikali iimpazamo zamandizibali vela ngaphakathi yandikhali oleqela namandimnaki ndisebuxwayibeni zama ngazo zonke indlela ndiphume ndilindo yelelo dakeni zama unyuka ndiyandisehlela kho ndi-easy ndisemadabini ubuthongo buhle mabhayini it's money problems akho progress not iphokelwe ngilayini baba unveli
Honorable Hingili Tembe family. As an honorable man, I have to stand for family. And if I ride for family, I'm gonna die for family. I still wonder, Babomkulu, Kwakuteno Feli. Or Steve Wanda, Oliver Tambo, Bagotole, Mabeni. Now in the Amba, Menangio Panda, Guselamina, Pedadeni. Angibuzisi, Banda Banins, in the Bakutaza, Pembulani, Kagati Tonini Felembin, in the Defelemans, and Defelemans, and Defelemans,
and Defelemans. Zama ngazo zonke indlela ndiphume ndilindo yelelo dakeni zama unyuka ndiyandisehlela kho ndi-easy ndisemadabini ubuthongo buhle mabhayini it's money problems akho progress not iphokelwe ngilayini baba unveli
Ngathi solibele ngami.